It's Olan, baby.
That boy must be the winner about to say some real shit, nigga.
Konde boy come in number one. Uyo etsi wakuni fanya ninywe nilewe mbona Simoni. Simoni mawazo ya kuni fanya ninywe nilewe misi ya woni. Ukiniona niko kiwanja, nipo hapa kuruka kwanja. Mara moja moja navutaga ganja, ito ikae kijanja. Thanks Baba God for the blessing, I'm living my life no stressing. Music that's my dream what I'm chasing. Ukisikia nimelewa nitetesi. Ona ninavyonata na biti, piano za kisasa na TBT. Mwendo wa kwangu tunayarudi. You can tell sijalewa ni kusuri. Leo
sijalewa, sijalewa.
Shall we?